Ambassador.
Record.
Nothing
will come back with the cover. Give up.
Kwamini, meneja.
Kwede, wewe,
watoto wa kusini, tamalindi mtama kwa watoto, wabari ya mjini.
Wanadamu umewaona, 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 wewe,
askiara.
Wanna see Gadgetama, it was a good one.